Kumbuka ulipo wagusa, ulinena na wakatambua. Na mimi kama inafaa sana, acha nipite, acha nipite. Na kama ni mapenzi yako nimekuwa hivi baba, acha nipite, acha nipite. Umenipa sababu ya kushukuru baba, kati ya haya magumu. Umenipa sababu ya kukuabudu baba we, japo ivita ni ngumu. Sauti yangu ni kama chombo cha kukusifu we, for the work you done. I know ni wewe tu uliye juu, that's why I'm alive, that's why I'm alive. God I give you my life, God I give you my life. Kama,
kama
kiona,
kiona
inafaa sana.
Acha nipite, acha nipite.